kam baru jeze mu mahina warurwa nyuruhere ya mu misi iminwa yabadukwenaga Kambaru jeze mu mahina Warurwa nyuruhereye mu misi Iminwa yabadukwenaga Warayicecekesheje uravuga
Nanjye nahawe ijambo oh, Ko byemewe na nyiri ijambo Nanjye nahawe ijambo Ko byemewe na nyiri ijambo
Umutima wanjye wawujuje amashimwe Akanwa kanjye nako kuzuza indirimbo Aho byari bigoye waratabaye Warakoze mwami Umutima wanjye wawujuje amashimwe Akanwa kanjye nako kuzuza indirimbo Aho byari bivuye waratabaye Warakoze mwami
Amenyo yaraye abasetsi Warayanyijije Nanjye nahawe ijambo Ko byemewe na nyiri ijambo
Umutima wanjye wawujuje amashimwe Akanwa kanjye nako kuzuza indirimbo Aho byari bigoye waratabaye
Waratabaye, waratabaye